yandan tati jena ikuru lumo firta lumo goni firta na reupi ga upi gulli jungo gadda jine jumu kwalla rake siwani kwa wailo kwa sam omo yauti ni en do nyama teji wala prodigi di kwa wailata
igata eno kwa sana idandu nuwodi prodigi uti nuwodi on yauru nuwodi on chuku nuwodi on no yite waga si nuwodi neba nai emit en gadda kosan golobi dan do no wayilite wade katar en wade kujje kewde
yeso mako seda ni no tawa debo bite do maryama hamma hankoni o mo golla nokuto sudu to katare wati e kataje ni sudu no tawa der lebi niger o debbo no don ne heda sanne e foar ko firta o
min gaddi katare diam lote te dum sudi denno taga Niger iwada importe katare to le pays voisin amma joni alhamdulillah Niger iwada kataje mu zone industrielle do on yami a bibbe leydi Niger be kiwa isaga le quartier du fou di Niger ma yami ma sha
e robe gollo no be hore mabbe tawabe der lumo hertinango gam yeyungol prodige mabbe kade be jota do chedele kono na be gi'a e bi ol rakke siwa
wodi kosam na idan hedan tamin sabu kosam dan de ladde woni tidirka gonka Allah he rafi fukkaki e hakkilo fukkiwo himbe kebata je no kuje boddude to kosam dan woni be gubere tantan dun do wawa hebude kosam se hana tawan wodi nyamande bisaji ko hejori na nyamande bisaji hejorta do ko watta se hana mawɓe ɓen dadi balli ko watta tawe nema bisaji waɗi woɗi gineji ɗimin gollirta ɗin jiɗɗo fuu no andi kosam mun noon ko tuyni mum no hoyi ko naati nder kosam fuu se hana kosam noon tuyni no delle miɗen jiɗi tawe min ballitirama he waddanoɓe min kosam ɓen ballitirama he ko soodono caɓe e tokkoɓe ñaɓɓotoɓe coodirowa kosam ɗam e nder gineji toɓe gattata kosam ɗan tawe gineji lobbi e minen du gineji ɗi min baylitirta ɗan tawe gineji lobbi noon laaɓuɗi kanuɗi gattire kosam
ɗammu leydi Niger no hani walla ɗereɓe gaɗoɓe waylo nemaji e gattana ɓe jungo ko accata yimɓe gollira e nema nder leydi Niger kaden ɓe ballaɓe dow andugol maɓɓe ɓe kokkaɓe nyamande kalisi ko accata rewɓe ɓe ɓe gaɗa golleji maɓɓe no ɓe jiɗiri amine diofo vowa fulfulde ñame Niger.